sucks. Cali mi so che vai. Cali mi so che vai.
Lela murwa oya gyor Jehova re kwela re tsoka chance re hi batswa di le bana o je rena re kwela re tsoka bo phelo ke gala rena re hoelwa ba go rata ba fire rena re shalele se re tsenya go tsenya mara fo wena ra som re gila go gila mara modimo ra so re khoma o khoma mara go wena ra so ba no ba mara bomba ka wena papa re tso ba re tsere jone na jo inu brika ra go ba bo soko bona ra bo re ba fire ra khala ba ba fela ra go re tla phela ka prayer Jehova rena ra go bo phelo bo shop bo nyaka yena re phela di dira di ba di nyaka papa re phefe ba re tsere je yempana a ha ga re tsere la khampana ka chiga ga re tsere bi madumbe ke tsere ba yo mpana jar ba re tsere jo na jo
how baba we ya butish e ga ba ba tsadi ba re na ba sinza ga ina how baba we Kya bujisha te Igaba batwari bare na basinze kaina Begeli bege balele Bana babona basia Ubutu kubana motwari ya rotari kele Aumba baba batwarele Kya upela batwarele Uwa baba upeba wana ufeche umuloke Baba batwarele Kya upela batwarele Ubutu kubana motwari ya rotari kele Aumba baba batwarele Kya upela batwarele Uwana baba upeba wana ufeche umuloke Baba batwarele Kya upela batwarele Bubu tukubana motwari ya rotari kele Mawele riwe